inde jenaba mi totti oɗo debbo yalla pato andite o torrama sane bangal yanugol ele cukaku makko torraji ɗi jokki aywindemo fa hande duuɓi nogay caggal koɗi gaɗa omo mijito fa ɗo gonɗen ɗo no baaɗi ko debbo ɓurdumo duuɓi samano dow makko ele ñegueje
aujourd'hui
mi e denɗan debbo ndemuso miɗen looto o meman kam min du mi mema nokkulle makko ɗum an yanno kam sanne kamo heccuno kam
hono kanko jenaba o anni kewi ley cuuɗi amen ɗi sa to wona fewi nokkuji goɗɗi ɗiɗo frotteji iwrata ka hono hultiri Juma Dramé Diallo joguiɗo fedde lolirde impact santé saroɓe ne hani landinade andude e kayiɗum jogade hon ɗiɗo tielaji
sa looto sukoma ilande heeɓi duuɓi tati nde a hollan ɗum nokkule muɗum goɗɗe an toon wala fuu kanɗo yiide kañum tan hani yiide a wiyan suka sa naata ley gawral du tinno tappa farde muɗum nadde saabi de wonko hana yiide min mi wiyan yeru ɗiɗo jandeji ana hani waɗede cuuɗi école ɗi jaati
Mohamed Touré yo psychologue wolti wiide kuteji on ɗiɗo bonandaji ɗi na luggiɗi na duumo sonu joomu haybaka banggal hakkillo kasara muɗum yama mawna sanne o laato so neɗɗo moggitiɗo deƴƴiniɗo fa ƴaɓɓiti
le on ɗo wattu fuu joomum hulan anda yalla haala nan saraɓe muɗum na haalta wakkatiji du saraɓe jaati deƴƴinto saabi de mbiyan jiɗa suka o yiye dow yingu wongo kasen ɗum ne suka ana hani fabirede kono ayiri banggal cellal kañi hakkille lobbo sariya ɗo ne hani waɗede dow hen fii so tawama joomum dartan yimɓele taccunoɓe ɗon sariya
jaage ne waɗa sato yogaɓe jaɓata memde haala muɗum saraɓe annanɓe jaati ɗiɗo golleji gaɗan bawɗe mabɓe yalla heɓude sukaɓe ɓe hon yogaɓe mabɓe hultiri to sigu bamako ma tumiño
ñalawma hannde ɗen kañi wi fitade e fina tawaji meɗen mbiyen sukaɓe meɗen ɓe soɓe ji neɗɗo moɓe anda fuu ɓe gattana koye mabɓe hakkille ñalawma hannde o samde sukaɓe an heewi sanne ɗum waɗi min sukaɓe an ɓe wiyande ɓiwi l' école fuu ɓe garta cuuɗi fati ɓe kalde cukalo e goroyi gonkoye toon koye sukaɓe an ɓe mbiɗa hayba fii sukaɓe rewɓe woɓɓe ɓe jokkata
hono fuu janggdire ɗe gaɗata yalla sakkade on ɗiɗo bonandaji Ousmane Jean Baptiste Diassana yo horejo école to tumiño e wi makko ɓeydade jandeji kabaru cellal duwol won fijoji ɗi haɗa fewi waɗede saabi fratiji ɓiliɗi e majje
sukaɓe ana gonde wattande koye muɗe hakkille sanne musiŋaɓe du non wori ɗiɗo tiɗalaji wala ɗamen ɗo feñeguiji sukaɓe rewɓe kañe worɓe walda laamiɓe sukaɓe ɓe do ande nokku o eɓe kayba no sukaɓe gorri sanne nokkule goɗɗe an toon a yiyan cukaloye goroy koye ana mema cukaloye dewoy koye a minene ɗum wala ɗi école
laamiɓeɓe haali fa laaɓi saria leydi mali na jukka hon ɗiɗo bonandaji kabaru lende so yanugol so goɗɗum kinotaɓa ɗum ɓe jukkete fa naaɓa non hultiri docteur Kadiatou Boiré jangguinowo lugototo jande dowdure kurukan fuga bamako
saria won ñangowo ngol ko holliti wiide so joomum golli ɗiɗo golleji ana wawi ribbede ko yaata duuɓi sappo jukkoji ɗiɗo ana wawi yettede fa milliuji temedere capanɗe joyi kalis cfa ko ɓuuri hewde fuu da tan mawɓe kañen gollata ɗiɗo golleji kañe ko nandi muɗum
ka séri aji e dabareji faabaji tawere fof gaɗo e ɗiɗo golleji ɗi e keɓɓetoraji ɓe saabi haala muɗum memataki jiidata fe e saria ndenno hono fof wadde yalla kulol ngol na iwato torraɗo o yettade gaɗɗo torra o yalla pati torraɓe wasa jukkede